JazzyMedunda.com.
G. Chichi. Aha. Ah.
I want a man, want a man, want a man, want a man.
Pacheco Mirundo.
One in any case, if I'm seeking, and it is a mumsy for years about them. One in any case, if I'm seeking, and it is a mumsy for years about them. Batan, batan, batan. It is a mumsy for years about them. Batan, batan, batan. It is a mumsy for years about them.
Wanini, wanini, wanini. Precipatini, go banini. Nanga, nanga, mziki. Batanza boga go be busy. Mumsy, domina telling pink, the mumsy, domina telling pink, and gaza, ungeza, salty. Does it pat in a man press on manna? Funa le gamba, mina yabani, funa le moya, mina yababing. From South Gang, at the Belindi, a man who said Tanzania, umsy, domina yabani, patella lend, domina yabani, in turning on a belly on a empty piece. A super South Gang, at the said Tanzania, Let's see patin, press a man. When I'm gonna get a man, Sabenga Latina, Sabenga man, Ungeza, Ungeza, South, Blessy Patini, bless a man, Deca, when I'm gonna get a man, Sabenga Latina, Sabenga man, Ungeza, Ungeza, South.
Ajino, even any janakazi ma muziki, situko kwebu tu menjoy ma vibe, unabonyeza batan, 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 au DJ waya umekanyaga waya, situko hapa sababu ya muziki, bada ya mishe za kila siku za wiki, so kuleta mountain, 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 kishima kitu kuleta kufanya mbaya.
Wona kama nimevulu, kwa nimetoka milembe, akiri epo saa kitwa kina takadawa, wenya ni cheche, 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 ukileta usela na kupiga cheche, mashetani ya mepanda kwenye kiti. Kama wadafta kiki wanataka kushindana na sisi watu toko vibe mnabonyeza switch
wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze button wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze button
wanasema
button 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 nilisema msibonyeze button.